jibade jimmize mukama onsasire onziriremu wangamba bwenditachobi nawe olinziza wendyawune byomuwendo munjo kubijamu bitali kati nkomyewo onsasire onnaze nomusaiko magwange bubadde gukuvuteko mukama ebigele byange nebigenda jotayagala naye nga wangamba soke nonye obwakabaka buno obutukirive ebirala birica kati nkomyewo onsasire onnaze nomusaiko
naza
naza mukama naza
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 onzuze
naza naza naza
naza nomusaiko
naza
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 onzuze
naza omutima gwogurate engote tawonyezeka ani ayinza okuwonya komawo mukwagala kuli okwasooka komawo onabe mu musaayi guno otukule
on to cruise.